Tutwara mudendo Tetufayo fetuli bajendo Tulinga shaurini mutempo Shaurini mutempo Amise sumululo suna Sumululo suna Sumululo suna Amise sumululo suna Sumululo suna Sumululo suna Amina Tezibange musiza kutude Olimuchidonge musiza kutude Tezibange musiza kutude Kono